chale Gamabara ga jiraga inda Gabure ponde tsenaru guru Kashavura
Nyamara wara piwa yuko Hari usasa kukuro kora Akakukura misi yukuru Kachungu tu kajiwanyu
Awachungu wenu iteka Wazaguruka wakirisi yoni Wazaririmi dishimo Mihora hobi beku imo Wazabonu murezero Nidishimo kandi Umuwabara gusu usamutima Jose biza unga Awachungu wenu iteka Wazaguruka wakirisi yoni
Kenwa inshuti n'abafandi mwe Ababyeyi bagiye nk'abagenzi bigendera
Abibabo wabacunguwe Ubura bose uzababona Aho Yesu yatuteguriye Nagutandika nakuzabaya
Abacunguwe n'Uwiteka Bazaguruka bagira isi yoni Bazaririmbi dishimo Bihoraho bibe kuribo Bazabonu munezero Nidishimo kandi Umubabara gusuza umutima Jose biza unga
Imirasire yahiratangaje muyirebe